Radio Pulpit, 657 AM.
Oh, yebo, ungu Jehova, ongasiyena umqambi manga, ungu Jehova, onamaqiniso. So believe in him. Kholelwa kuwo wonke amazwi ashoyo ezwini uyashala uMathamu Yunisi uthi I believe God phambi kwakhe nezimu uthi ya ithepelang uJehova ntathelelo naye wasibusisa ethi ameni ameni akube njalo isikhathi ke sithi 26 after 3 o'clock singenile ke kulesi sigaba sesibili njengoba ngishilo ke ukuthi ngizobe nginomama la umama Mshidi Dlamini kanye nobaba uBafana Dlamini bane testimony bazalwane ngoba hey lo nkulunkulu esimkhonzayo bazalwane hey uyazenza imanga singathula kanjani singakhulumi ngemsebenzi yakhe
hey.
Mamushidi, sawubona ma.
Sanibonani nonke mphakathi wase South Africa balaleli bo Radio Pulpit. Ngikubulise nawe sisibahle.
Amen.
Inkosi ikubusise ikwandisele iminyaka eminingi.
Thank you.
Yeah, inhliziyo yakho iyadleka. Ngathi sonke uNkulunkulu angasenza njalo.
Amen,
siyabonga.
Amen. Baba Fana Dlamini sawubona baba.
Sawubona ndodakazi njani?
Siyaphila.
Awu siyaphila nathi.
Hey.
Awu mangibonge ukuba lana ku Radio Pulpit. Ngibingelele bonke abalaleli abamamele namhlanje bazozwa le testimony ebuhlungu kangaka ethinta inhliziyo zabo baba buyithinte inhliziyo zabo mama.
Haleluya.
Ngithi nawe ukhule ungakhokhobi kodwa.
Amen.
And ethi wazi ukuthi mawukhula
yeah.
Uhlala wazi ukuthi le mpilo oyiphilwa usakhulu sasemncane ukhule ngayo ungashintshi ube yilindlela oyiyo. Ngiyabonga.
Amen. Amen. Uyazi ngithande mothini mothi le testimony ozoyishare namuhla izothinta abomama iphinde futhi ithinte abobaba and wakhuluma ukuthi ibhlungu kodwa I'm happy ukuthi ubhlungu lobo namuhla kuyintokozo kuwena.
Amen.
Amen.
Thank you.
Ithi ngiqale la kuwena baba. Asiqale nje usibekele isithombe ukuthi ubaba Bafana Dlamini ungubani uzalelwe kuphi?
Mina ngubafana Dlamini ngizalelwe eDikatholi eJumistini ngo 1958 nge 21 February. Ngizalwa yindoda okuthiwa umfelane Richard Dlamini noTumi esebakhothama emhlabeni abasekho. Sokusele mina ke ngingubafana nje ngihlala la eThembisa eMthambeka e 248. Njengoba ngihlala i-248 ngangihlala number 90 eThafeni section iyo le testimony engizalinikeza abantu kubayizwe ukuthi ngaphuma kanjani and bengu-chairperson we-CPF entire Thembisa ngabuya ngatrainelwa ukuba i-reservist ngaba iphoyisa awu bazozokhula impela ngoba ngani ngizobe ngikhuluma ngibonisa zonke izinto ezenzeka emhlabeni kodwa singazi ukuthi uNkulunkulu lo singamboni unezimanga zakhe.
Uyazi uyiqedile uneyimanga zakhe.
Yebo.
Mamushidi, uyazi ngiba happy uma ngibona ikakhulukazi senikhulile. Kodwa ngiyabona ukuthi menibukana nje emehlweni ngisabona nalothatha. Ukuthi hayi lusavutha.
Unconditional love.
Yes.
Unconditional love.
Mhm.
Futhi akusi uthando lwamehlo.
Yeah.
Uthando lwenhliziyo
yebo
libuya ngaphakathi enhliziyweni
ya lijulile lothando
ngoba elamehlo libuka izinto zomhlaba
yebo
amehlo uthando olunamehlo
ya
lifuna into ezimaterial
ya
kodwa elenhliziyo yileli elithi vele ukuma kwenzeka something
ya
kulo ohleli naye uhlabeke enhliziyweni
ya
ma uma kuthando lwamehlo
yeah.
uthi awuna ndaba ubuke nje ukuthi unani
yeah.
wena uthathe
nokuthi uzuzani
uthathe rina ro rika sesotho utshwere skere sa dinku ukuta moya ba marino o batla the fat hair e tsang di jersey tse expensive
yeah.
mara ha una lerato la yona nku eo
eh lerato wa tseba lerato ke ntho e golo and upfakazi beno ngiyabazi
Yes.
Mina.
Yes.
And yabona nje obukhuluma ngothando ukuthi uthando all unconditional. Yebo. Kulolu daba lwakho mama no baba.
Jesus.
Uthando ngempela all unconditional. Asiqale lana nisibekele nje isithombe ukuthi umama no baba bahlangana kuphi bekwenzakalani.
Ai angazori kuqale yena.
Asiqale kubaba ngathi baba uyena
othi
mama.
Yes, ohlelile.
Indoko enhle kawo lezizweni yebo
yebo baba
hayi mangisho kahle nje ligwala umlomo ukuthi bengishilo kubalaleli ngithi bengujepesena CPF
yebo
entire tumbisa umama lo ngadibana naye kuma workshop
okay
ngamcherela istory sam lesi esingivelela ngihlala khona yilapho sadibana khona kusho ukuthi wayifila lento engimtshela yona wazifaka kuleyicathulo benguzo wase uyayizwa impela ukuthi hayi cha ibhlungu kodwa ke bengimtsherela ngilibele ngimbhekile kodwa lapha ku workshop angangifuni nokungifuna even nala sise deskin khona ke sorry sir I don't need ubafana ukuthi angene kule class kodwa ngilibele ngimbheka kancane ngithi uyambona ke lo ngizalibele ngimhlupa kancane kodwa ke uNkulunkulu muhle ngoba bengilibele njalo mesiphuma ku workshop mengibuye ekusini ngimtshela ukuthi kwenzakalani kodwa bengibeka lokho ngibonisa ukuthi ngikhathazekile emoyeni kakhulu ngabantu abangomama
yeah
and ngishadile bengilobolile and ngihlala nomuntu ongathembeki that's why ke ngilibele ngimtsherela le ndaba ngimtsherela le ndaba alibele ngishaya isandla ngishaya nasenhloko adangizwa kodwa hey
Kodwa ekugcineni nagcina together.
UNkulunkulu wayenza le nto le.
Yeah.
Ngoba ngani ngangimtsherela into ebuhlungu abuye naye athi makazifaka kuleyo nto leyo
yeah.
abone ukuthi hayi cha uyashisa.
Ungasichazela mhlambe kabanzi ukuthi if into ongakwazi ukushare moyeni ukuthi lento ebuhlungu bokuyini omsherela yona.
Okokuqala nje ngingathi ngangine into zonke nganginendlu yami nginomfazi mina bengithi umuntu esakha naye nganginomfazi impela ngoba yena ufazi yonke lento le nganginayo yashabalala meyishabalala mina ngiopen enhlizweni yami mengisebenza ngithathela amikhadi ngilinikeza yena mayingena imali bekazi qala ukuthi imali ingenile lelo suku elingena ngayo imali bengiswilat kuye
sure
ya ngoba nayo imali seyingenile emhatshaka riadropong
Asikhulumi ngalo mama ohleli naye manje.
Yebo.
Okay.
Ngisho lo bengangitsherela yena
umama ngaye.
Umama ngaye.
Ehhe.
Mangihola njalo mhatshaka riya dropong. Sizina ikolodo, besine ikolodo. Ngimnikeze le card bengimnikezele ukuthi abhadale zonke ikolodo angishile imali ye transport.
Yeah.
Angishile nemali ye lunch.
Ngoba wena bomethemba ukuthi umama wasekhaya
kakhulu
uzokwenza izinto lozo ukuthi wena ukwazi ukuzibona njengoba ngoba usemsebenzina ngithi
yebo mama
yeah.
And the manager phela le manager phela
owazi manager
uyo wazi zonke izinto zasendlini and then ukuthi silika kuphi kuphi lafuza vale khona
yeah.
Kodwa ngakuthemba lokho ngakuthemba kodwa khamba kwesikhathi hayi kwashabalala mina ngibhizi mengibuza awu ubhadalile kuphi but ungitshengisile ibhu zakudala ngingazinaki ngithe mase ngithi yebo hawu na umuzi ungena abantu bathi hayi siyithengile indlu ngathi hayi bo kahleni nithenga kanjani ngoba mina ngithengisa indlu bathi hayi indlu sesiyithengile ke thina kwathi A4 nama signature army. And indlu yahamba.
Kanjalo nje.
Kanjalo and ngendaba yayikolote kadanga zibhadali. Inhliziyo yami yababuhlungu and ngisebenze nzima ukuthola lo muzi. Wayingafuni abantwana bami. Abazalwa yimi. Wangafuni abazali bami nabo aunt bami bangabafuna endlini. Kodwa bakubo abathanda impela. Kota loko bokubhlungimi kakhulu and ngam supportela umntwana wakubi lasibonwa yakuba ina 2 months ina 2 years ngam supporte ngaye multiracial school yazi yaba yenza u grade 9 ngithathe incane kodwa yena akafuna bama abantwana ngase ngemangala ngathi uNkosi angazi orisilingo oriyini konke lokho ngangikushera naye angakabi uMadlamini usase umamwahi kodwa umamwahi lokho ngangimsherela kona wenza njengesibongo sakhe
sure
wathi makangena empilweni wami wakha
wow
wathi makakha wathi baba mangizongena empilweni yakho uhlalwazi ukuthi mina ngifuna amaqiniso abe setafuleni ngisho ngiyambona ukuthi hayi kuya khona ngathi ngiluze zonke lezinto ngithi indlu ngiyidiliza ke manje ngifuna ubashisela phakathi hey ngoba ngangisengi isithunzi sami sesihudulwa phansi
yeah
ngasabona and asebenzisa wona lamaphosi engisebenza nawo bangibo mabaqedwe kungibopha bayohlala kwami
bakubophelani manje
bangibophela ukuthi phela ngimshayile angithi mina ngisoft ngoba bengimgudlu sengithi ngicela usuke ngizambele yena ke mothi umthinta nje kancane walishayisa ikhona nekhona letafula bekalishayisa adumbe angene police station ngiboshwa
sure
bengena kulosine ngize ngizophuma ngizophuma Monday and ngimfonele umama wakhe ngithi mama wakhe sebangibophile bathi ngishayile kodwa ngingamshayanga ngithi bengithwenga igrocery endlini idliwa umuntu athandana naye same street nami indlu yesi-9 mosuka kwami ngithi how nkosi yami hayi kodwa ngazikhuza ngazikhuza entweni eziningi ngoba ngithe mase ngishera le story umama wakhe wangikhuza impela wathi cha akwenziwa lokho it's not end of the world ngathi hey nkosi yami kanti ngiyini ngase ngibona ke ukuthi cha kungcono ngichubekele phambili ngempilo akunampilo la ngathi mase ngisitshela esinye story ngimtshela wathi baba ngicela uqiniseke ama case benginawo a more than 6 court
we common assault
yeah and ngingena ngapha ngiyobizwa kwenye court ngisathi ngene ngapha ngibizwa kwenye court wathi mama Madlamini cha wathi mama wakhe ha eh asiyo le yabona ke le hayi asiyo ngathi mama angazi ke kutsingenzini wathi cha ngizokulungisela ithini kulungisela mina ngizoma phambili ngokukhuluma no magistrate straight ke manje ale weza nasekhotho umama wakhe weza impela uthe makafika wathola ukuthi nangempela kunjalo akwathola ukuthi hayi into ziyabetha zibhedi impela indoda seyondile iphelile yey kwaba buhlungu enhlizweni yami kodwa ngambonga umama wakhe unyathela kwakhe ekhoda asethimbisa wanyathela kwazwakala ngoba imbokodo wanyathela inyawo la nyakaza nenhliziyo yami yanyakaza uthema kaphakamisa isandle ekhoda wathi bathu yiloya wathi cha ngisiloya wathi ngiyamthatha manje yimi fiance yakhe ngifuna ahlale lapha kimi ngimqeqeshe kancane awu ngabonga ngathi inkosi ngiyabonga
Till today, Nisa together.
Ute masalita tile leo ndaba, ibege kui. Au, hei, zajigi zintu.
Impilo ya shincha.
Ya shincha. Hai, ngakala ke manje nga mlobola. Ngatmeni mlobola, nga mshata. Umamuangu. Ngite ngisa mshatile. Sahamba ke, saka hambile ke lo, obega agangenza zonke le zintu, saka pumile na sendlina hambile. Kodwa. Mamu wako safika sahlala endlini sawakha umuzi. Sathi mesiwakhile umuzi. Ah. Sakhishwe endlini impahla zalahlelwa ngaphandle.
Nikhishwa bobani manje?
Sikhishwa phela abantu abanikazi beyikoloti.
O wena
amasherifu.
Wena no mama lo uyi ex benishade in community yeah. of the party. O kushukuthi Ikwalete zaki, ikwalete zako.
Yebo.
Oh,
Saphume endlini impahla za. Ende ngimthengele impahla ezinhle umama wakhe ngoba ngijabulile ukuthi ngithole umthokozisi wenhliziyo yami. Ngithole unkosikazi, hayi umfazi ngoba yena ufa azi. Uyabona. That's why ke ngaba buhlungu enhlizweni ngathi ngiyoyidiliza, ngathi ngibabhumule. Wathi mama is not the end of the world.
Yeah.
Awu. Impilo yami ngo 2014 yaba ups and down ngikula nyangena esibhedlela ngiyaphuma nyangena hey 2015 zaduma impela ngagula kathola ukuthi sengine depression ne stress mengicabanga indlu yami ngendlela engangiyakhe ngayo ngendlu into zami ngendlela ezilahlwe ngayo impahla zethu beyihlala Sicelele imizini eminingi ezinama room. Sicelele impahla ukuthi zihlale. Sahamba saye ekhaya soqhasha eroomini eli-1 mina naye. Ngangithi uzongishiya cha azange angishiye. Waba nami. Sihamba siyathubeleza until ngize ngithi kuye inkosi angazi. Ngangena esibhedlela. Ngitheme ngena esibhedlela ngikutshela ngithi bangise Glenwood Hospital. Ngangasazi ukuthi ngiyaphila noma ngifile bafike bangistabilize ukuthi ngivuke ngiphaphama akhona ala umama wakhe asanga ngishiye
wow
ngitheme ngisuka lapho bangisusa Glenwood Hospital bangithatha bangiyise eUnitas kwathola ukuthi mangifike eUnitas ngahlala ku ICU 1 month 3 weeks bathi hey ay impilo yalendoda ibuhlungu Ngathi ngizophila kuphi ngathi mhlambe uzodayi sengikhathela ngithenga sangiphumile ku ICU weza wazongifunza ukudla ngiqala ukudla ngambheka wathi baba uzophila awu Nkosi ngabonga ngasho ngehle inyembezi ngimbona aqhamuka bathi abasebenzi basebhedlela lezi kathi ngizihamba bathi yambona lo mfazi lo nkosikazi lo uhlalwazi ukuthi usithola la simshiya la and into bemenza ukuthi ahlale esibhedlela isikhathi eside anything bayenzeka bebamthola eduzana anything hey ngigulile bakwethu ngithengisa kugula njalo basitshontshela nemoto Sathi basasitshontshela imoto angisazi ke ngithi sengiphelile esibhedlela ngihlale ngo 2015 ngahlala lewo 5 months yonke bang discharge esibhedlela angikwazi ukuhamba angikwazi ukuzimela kodwa intokazi
umama eloke la
intokazi inkosikazi wabona ukuthi cha baba cina uzophila ngiyambonga unkosikazi onjenga lona ngimbonga kakhulu ngithi abobaba baqaphele ukuthi kunamakhosi kunabafazi bamehlo.
Yeah.
Bese kube nenkosikazi yenhliziyo.
Amen.
Eza empilweni yakho izokufukula kulento oyiyo. Ngithi bese ngasazi ukuthi ngizokwenza njani. Bengasazi. Kodwa yena cha. Hayi wema empilweni yami ngize ngaphuma emsebenzini ngendaba yimpilo. Kodwa asanga ngathi baba ngiyakushiya.
Yeah.
Kuba bokomunye umama oro umunye umfazi bekazothi hey ndeni kadlamini ngikhathele mina ukuya lapha esibhedlela hambani ubonani le anto yini uyabona kodwa lo azange ukwazile ke ukuhlanganisa umndeni wami njengoba bongazwani wawuhlanganisa wonke wathi before ngishada ngishada nginazi nonke ukuthi uantu bani udadwa bodlamini ubani ngithi besingazwani nathi kodwa namhlanje siyathelela namanzi ngendaba kamamwahe isibongo sakhe sokuqala azabo umamadlamini uza kanjalo saze sathola indlu esiyithengile 248 emthambeka section
wow.
bakwethu uthando anginikeza lona angulazi angulazi uyabona mongafunda izaga 31 uthi uhambe nge ungene lapha ku 10 wehle nayo uzazizwa lezo zindaba yizo lezi engikhuluma nazo ukuthi lona nkosikazi nkosikazi manje odurayo kumina
ya
kula matshe anzima engiwabambayo angeke uzwathande
iyo
ngithi imbokodo
ya
ngithi kubo baba usuka namhlanje asifundeni isifundo
ya
sibheke la sahamba khona.
Ya.
Khona unkosikazi wamehlo. Ukhona unkosikazi wenhliziyo.
Ya.
Lo wenhliziyo uyofula niyofanela hlahla.
So.
Ngiyabonga.
Mama Dlamini.
Mama.
Inhliziyo engaka. Phela le angazi. Yazi inkulu ivulekile. Hey madoda. Izi liyasho ukuthi umfazi ohlakaniphileyo
uyawa.
Uyawakha umuzi kodwa oyisiwula
uyawubhilisa
uyawubhilisa njengoba baba esho ethi wafika umamwahi wawakha umuzi wakadlamini iwisdom engaka ibuyapi
hay ngosiyam yazi ngizengcwala inyembezi because as impilo inzima uthi wena uyadlalisa
yeah
kanti umuntu yena ubhekile ukuthi hayi la kula ngizophila khona.
Mm.
Njengoba aseka relate la anike ngisabiyele emuva sahlangana khona lapha esikolweni mina eqinisweni ebengingabhekanga lokho.
Yeah.
Because nalaba bekasebenza nabo ethembisa mina bengiyichairperson eDaviton.
Mm.
Ngoba ngibuye eDaviton. So watholakala ukuthi bayasho bathe mina ngithi phala lo phapha kanje yini yazi indoda ephapha kanje thola ukuthi kwayo hey abadlali ngaye islip bathi hayi wena ukhulume ngathi uyazi vele uphile leyo mpilo ngithi why ay masihleli ngabolanti siyacoca lapho siyashare impilo sikwazi ubonisana yazi ngeve indaba yakhe mina manje ngithi kuye ngithi yazi kutini ngicela nje ukuthi angikusize ngikhiphe kulomuntu uzokwazi ukuthola umuntu ozophila naye lona ufuna ukuthi nje atshelwe ngoba akazelanga ukuzowakha la uzele kuzobhidlisa kanti ngisho umuntu ubheke mina kanjalo nje ngoba ngikhulu uhlahlele mina amehlo amazipho wawafaka nje yazi
yeah
wawafaka waba yihawk yazi wabathi nje ay mina nganda mara yazi kwaya umuntu angifune nangabo 12 because itisha yethu masesikolweni uthe mase kuphela wathi chintshangane ama number so that nikwazi ukukhumbuzana nikwazi ukuxoxa kube mnandi yena wathathele lokho ke ukuthi usekabone unkosikazi
yeah
mina ngihlala ngitshela abantu ukuthi mina ngiye inkosikazi angisiyena umfazi ngoba umfazi ufa azi
yeah
ngithi no mina ngiye inkosikazi. So nabantu abaningi bakhe bambuza ubaba bathi mara le ntombazana lena eyala ilokushini or ibuye emakhaya ene ngibuye evutha abantu ngibuye Davidson
yeah
intombazana yala ikazi
yeah
mara kuya ngokuthi ukhuliswe kanjani ene eqinisweni ngifuna ukukhuluma iqiniso nje elimsulwa ukuthi ngabona angisho manje uma siloku sikhula uyabona emndenini ukuthi kuphilwa kanjani ngibona mara why fanele umuntu aphathe indoda yakhe kabuhlungu kanje udlala ngayo wenzani hayi mina angifuni ucamba manga nangu babuhlamini mina anginabo abangani mama sisibahle anginabo abangani angibafuni
umngani wakho
umngani wakho ene na before yena sihlangana ubekazibuza makeza kimi if ever aqoshiwe lena uzawucela amaveno amaphoyisa amkhaphe Davidton ukusuka eThembisa eze Davidton ebusuku ongithola mina ngizilalele khona manje abantu mangibatshela ukuthi I'm 60 years old bathi nginamanga bathi hayi wena ungazodlala nami uyangibona nawe phela masingahamba sonke bazothi hayi bahle yazi sifuna lo mngani wakho or umngani wakho so it's because yazi ngithe ngazitshela ngathi yazi ukuziphatha kahle it's not ukuthi ukuthi nje unakekele umzimba wakho so hayi man obabudlamini sogolile usogolile ngafuna ukubona ukuthi lento enza ukuthi kuqabane naye kanje yini angifuni uqamba manga inhliziyo yakhe iyadleka ene noma anganzi iphuthanyana uzalokathi sorry sorry ngithi we yazi kutini into enza ukuthi lo yamuntu athathe advantage ngawo ukuthi uxolisa mlibe ene awukwazi ukuthi ubeke inyawo lakho phansi mina ngicela ukuthi ubeke inyawo lakho phansi khona manje we are sina 18 years si together 10 years sishadile
wow
so mina angiyiboni inkinga umuntu onothando umuntu ozithobile so ukuthi lo yamama into ebekayifuna angazi ukuthi yini
kusho ukuthi bekangezanga ngokuhle
ngiyangizala uzwakho
and njoba usho ukuthi kusho ukuthi ubonile ukuthi umuntu onjani wathi wathatha iadvantage kodwa we thank God ukuthi wahlangana nomama and nakwazi ukuthi nuwakhe
sakhe umuzi
yazi sesalele imizuzu embalwa la ngicela ukuthi sibanikeze ithuba lapha ekhaya mhlambe kukhona nje bathanda ukuphawula banemibuzo ithingi ivulele incingo bazalwane sisebenzisa lo 10 minutes esinawo ukuthi ukhulume nomama Dlamini kanye nobaba Dlamini 0123341322 0123338699 ungathumela ne WhatsApp ku 0826572729 umam Grace uthi lana uthi yo what a touching testimony mam Grace thank you so much nana ukuthi ungithumele la I message uthi may God richly bless you to see many more years to come bahle thank you so much mam Grace umam nomama Lete ese Dobsonville uthi mam wahi ube isithunywa sika Jehova uNkulunkulu ubesebenzisa wena ngobaba oyinkosikazi eqotho uThixo anibusise anihlanganise ngebhandi likamoya ungumadlamini weqiniso oholwa nguNkulunkulu ya umyalezo loyiphuma kumam noma Malete ese Dobsonville ethi siyela elayinini sawubona semoyeni Riteng le kai?
Bua se bota sela kapareis.
Kapareis.
Ke bota sela.
Ntate, o ka bua le?
Ntseng kai bua gore ntate a fitile mo yona le nna ke dipa tsa go yona. Ka gore motho a bona o le bonolo go yena. Yena o nka advantage ya gore baby a ka bapala ka wena. So ntheo e bohlokwa gore ntate a ileng a sebetsa moemo ka yona kere go bona modimo a batlhonolofatsa ba tiise ba be togeda ba re rutile dintho tse ngata golo puisanong ena e o nna le gona le yona ke a lengwa go
amen
o leboga rona ntate
thanki
sure ya uyazi kuyiqiniso lento ukuthi abo baba nabo bayahlukunyezwa
kakhulu
iya kodwa ungathi nje iyavalwa lento ukuthi abo baba bayahlukunyezwa ngathi abo mama kuphela abahlukunyezwayo so i testimony ka baba iyabonisa ukuthi ngempela abo baba bayahlukunyezwa. Ithi sithathe enye line lana, sawubona usemoyeni?
Kothazana.
Kali mambo.
Uba umzamo ngizile uzimene impala. Yabo izimo obukhulu. Ya manje sibonga uNkulunkulu ukuthi kulobo umzimo uyamkhipha kubo. Ngoba iBhayibheli ethi ere ichangana mringo wa munhu lokululama itele ngopfu kambe Jehova wamkhipha kayo.
Amen.
Imilingo yomuntu olungile egcine kakhulu kodwa uNkulunkulu amkhiphe kuyo. Siyabonga ke mama Dlamini ke. Ngakufuna ukuthi abomama abafana nawo bayande. Ngakuthi abuhlumela khona bafundiseke abomama kan mambo.
Amen. Kali mambo. Siyabonga baba.
Siyabonga baba.
Wow. Hey.
0123341322 0123338699 ungathumela ne WhatsApp ku 0826572729. Okay, ngiyazi ukuthi ke bathi ngibiza ama senior number. Okay, in number ongashayela kuyona 0123341322. Asithatha umunye la usemoyeni sawubona?
Sisibahle.
Yebo ma.
Nena
noba. Okay, bo press iphone yakho nge mistake. Sawubona ma.
Sawubona.
Yebo ma.
Ukhuluma no mama Ben Spring.
Eyama, mam Bishop.
Yo. Ngiyatatazela emoyeni.
Mm.
Fakazi buka baba uDlamini.
Mm.
Bengizothi nje ukuba kunesikhathi besizofunda Judges 13.
Unga. Yeah.
8
Uh-huh.
Ikhuluma ngebhubesi. Ngiyabakala ses.
Yebo silalele ma. Hello.
Isitumbu sengonyama esabulawa u Samson. Kusho ukuthi endleleni eyaphambili isifili ngonyama iyabola. Endleleni ebuyayo entweni ebonile uma beyibheka phakathi sekwakhele izinyosi.
Mm.
Kusho ukuthi kunento edelwayo.
Mm.
Bese kuthi omunye umuntu kuye kube yitshe angakhalo.
Sho.
Hayi ngi I'm taken ubufakazi buka baba umama uNkulunkulu ambusise.
Amen.
Kusho ukuthi entweni ebolile omunye umuntu uyitshingile ngoba ayicabanga ukuthi bolile.
Mhm.
Kodwa uyilapho umuntu omunye athola ijoy kuyo.
Yes.
So nje mamdlamini uNkulunkulu omusa kubusise baba umthembe njalo uNkulunkulu wakho.
Yebo mama.
Siyabonga.
Amen. 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 Siyabonga mama Bena. Sure. Ah, it's just that umunye sawubona dumela usemoyeni.
Le kai?
Re teng le kai?
Aba re teng.
Mm.
Ke smagi mo Captain Park.
Ntat.
Ya, eish. Tur san tato su sa bukhoku. Kore ya mo tiba ntato. Me na kanu sun tiba kala kere ubera kao tabani. R 18 years. Ki from 2003. Age count.
Mm.
2003 nekenali enako tembisa.
Yes.
Ya, mna kisa tu sika, kibere kala kwa strati. Aka sun tige mara, kiri uye nara tu. Mara nebun cha, jem to wala, nye ware, kimang umu wale chare, kinta to wala tima chua o papa. Ya, kini, tina nirintiri kinta te a papa nga wala tima chua, so lewan.
Ya.
Ya, mara urari, unasa wenchuri, unala problem.
Yes.
Ya, kilewa mufura amulga up to so far. Karena bana re ka speedi re monna ke nku o lela teng a o lela teng a o be a o be re ke the tool kills from inside ndate ba fana ne ke tswa o le ba fana wa ka no mine ke bereka bana mo thembisa le bone sa ke pele ke tsa ntre no ke mo opinion ke mo di ma ba le wena go ntate fara ta mo di mo e bile ba thile jang ra go prepit they act you.
Mm.
If you can listen to Radio Clipping, you hear a man saying, I love God.
Yeah.
is a very good thing.
Sure. Hore wena o ka mo yona this department and then wa motseba modimo because hangata hona le hore go be le dipuo tse negative ka batho ba berekang mo fielding o leng mo yona. So we thank God ka batho ba tshwanang le lona. Thank you so much ntate ke tate moagine o itse ntate mo
nna a ona ke tleyane fa.
Oh okay, thank you so much my brother.
Okay, I was in that.
Bless you. Sawubona Dumela.
Happy birthday to you, my sister. Congratulations.
Thank you, Baba.
Nami ngibuya kulonke inkinga leyo.
Sure.
I lost everything. But God bless me. Banginikeza unkosikazi ngina 20 years naye manje.
Oh, yes.
Baba Dlamini.
Baba.
Ukuthi phansi ngedolo aso sonke isikhathi.
Siyabonga baba.
Mama Dlamini.
Baba.
Ukuthi phansi mazi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe sokunzima kanjani, ungalingi ukusuke.
Ayenge baba.
Ngiyabonga.
Thank you.
Siyabonga kakhulu baba.
Ngiyabonga. Thank you baba. So Mrs. Dlamini for presidency. Uthi I tell you, siyabonga mama. Oka sombu. Usamoyeni sawubona? Oh.
Hello.
Okay ma.
Siyambonga uNkulunkulu ngalokufakaza. Baba, nomama simfisela inhlanhla.
Amen.
UThixo abenani.
Siyabonga mama.
Mama
iyenzeka lento empilweni yomuntu.
Mm.
Umuntu athathe advantage of you.
Yeah.
Kube kuhlungu kakhulu kuma sekuphuma ama judgment from abazalwane.
Mm.
Bekhuluma into bayithandayo wena sesimene sisisayo.
Mm.
Ungayithole i-comfort ngishe bandleni lika Jehova.
Mm.
It happens kakhulu ukuthi uma umuntu ethembekile the other party athathe advantage of ubuntu balomunye omu okhona empilweni yakhe.
Mm.
But siyambonga uNkulunkulu wenduduzo yonke ongashiyani.
Yes.
Uma ethi I will never leave you, I will never forsake you.
Yes. Yeah.
Sina okwethu njengamaKristu ukuthembeka simazi ukuthi othembisile.
Yeah.
Sihlale silungile, sihlale silento uNkulunkulu asifuna siyiyo. Mama, ukunumiyeni wakho kahle. Thixo uzokubusisa.
Inkosi.
Nemikhuleko yakho iyophendula. Baba uDlami, wenze nje ngokufanele umntana kaNkulunkulu kuNkosikazi wakho.
Yebo.
UThixo womusa wonke will bless you.
Umusa weNkosi. Ngiyabonga.
Siyabonga ngokufakazi. Ngokuthi abanye abaphakathi kuleyo nto they will be encouraged bahlale kuNkulunkulu noma sekubiza.
Yep.
Amen.
Siyambonga uNkulunkulu.
Amen. Amen mama. So usemoyeni sawubona? Sawubona?
Bahle.
Yebo baba.
UBishop Mapena.
Eh mfundisi wami.
Niyaphila.
Siyaphila Bishop.
Nabazalwane lapho.
Amen.
Amen baba.
Siyabonga kakhulu ngobufakazi.
Amen.
Obunzima obujule kangaka sisibase.
Mm.
Ngifuna ukuthi uNkulunkulu wamandla abagcine labo bazalwane.
Jesus.
Obufakazi esitholile.
Mm.
Buthinta indawo eyinene.
Yeah.
Igibithelethu. Simile namhlanje singamadoda sikhuluma ngezinto zikaNkuluNkulu. Kodwa uma ningasihlubula.
Hey Nkosi.
Nibheke imizimba yethu.
Hey.
Eish. Ibazi eyikhona zokuqala phansi. Sikuthimo radio pulpit namhlanje kodwa saqala phansi nathi we are victims.
Yeah.
Akusona isimanga ke ukuthi kwenzeke.
Yeah.
Kodwa uNkulunkulu usuka nepurpose.
Mm.
uNkulunkulu uyazi ukuthi bekamsaphi. uma ungakhumbula kahle uyakhumbula sikhuluma ngokuhlanganyela nabo zero abantu abathi nabafika bavele babe yi-acid empilweni yakho
yes
sibanenge sibuya lapho siyokuxoxa ngalinye ilanga kodwa uNkulunkulu wamandla abagcini siyabakhulekisa njalo ukuthi amandla abe sustainable
amen
uNkulunkulu azibonakalise baba sibongile kakhulu
okay baba ngiyabonga
mama sibongile kakhulu
enkosi baba ngiyabonga
uNkulunkulu anenze kahle siyabonga sisibahle
amen amen mbishopi god bless you hey isikhathi sona nje esingasavumi kodwa engingakusho kuwe babudlamini ukuthi siyambonga uNkulunkulu ukuthi awuzange ushintshe ukuba umuntu oyena because sometimes abantu uma kukhona indlela abahlukumezeke ngayo uthola ukuthi manje awusabi uyena ubabudlamini
yeah.
onenhliziyo enhle ongubaba omnene so uya shintsha manje uba yenyinto so mamdlamini
mama
uye ubaba waba ubaba oku ukuthi uNkulunkulu umdala ukuthi abe nguye loya mama ufikile kuye wafuna ukumshintsha kodwa wala ngaye wathi no mina ngulo and ngiyohlala nginjalo njoba usho ufakaza khona manje uthi useso babudlamini omnene wena ubone izinto ezinhle kiyena ezinhle kuphela and then usaqhubeka aba ulo baba lo anguye so both of you ni blessed to have each other
thank you
thank you babudlamini in 1 minute ngicela ukukhulume nabo baba abasha oku ukuthi mhlambe basanda kungena emshadweni ungathini o labo mhlambe abacabanga ukuthi basafuna ukungena emshadweni i word of advice ongabanikeza yona ithini
linye izwi nje engibanikeza lona abafune abazifune bona ukuthi bathembeke mabaya kulowo muntu nalowo muntu bamfunde izinyathelo zakhe nalahamba khona and before enza gonke akafunde ukuthi ngibuyaphi ngiyaphi ngifunani kulo muntu engikuye yini le ngizimisele ngaye before eza kuwe and isithi esimisaka bathu abanye abantu mabakhuluma uyazi ukuthi inyoni before yakha umndeni yakha indlu kuqala before yenza abantwana manje ngithi kulabo bobaba aba abantwana balahleka kangaka ngaphandle babakhela ezindlini okungasizona zabo kwezindlu la ababona khona ukuthi bayahlukumezeka ngithi ke manje abobaba mabahloniphe abomama nabomama mabahloniphe abobaba ubaba uyohlala ayinhloko yekhaya sonke isikhathi
amen
kodwa umama angathi makayinhloko yekhaya bese amgibele phezulu cha ababambisane
yebo
makube u 50-50
yebo
mangibonge igama lenkosi alibonge
amen
amen
mama nawe in a minute nje umyalozo ngawunikeza especially abosisi abasakhula nalabo abangenile emshadweni nalabo mhlambene umuntu uzongena uyazi phela umuntu uyazazi yena ukuthi la ngingena ngama wrong reasons kodwa uyangena ngoba uya ufuna lokho akufunayo ungathini kubona
mina ngathi kakhulu ngifuna ukulaya wona abo amantombazana asakhula asafuna ukungena emshadweni yazi ukuthi kuyahlonishwa emshadweni ene ungathi uma wenza izinto uzenze ngokuthi abangani benzani because ezinye zezinto zimoshwa yilento ye group so ufanele ukuthi uma uyintombazana yekela into ze fame beka lo muntu onaye ungafuni ukwenzisa omunye umuntu ukuthi wenzani ngibona ubahle uhamba ngani ngifake indoda enkingeni zokuthi nami ngifuna lezi zinto awumazi ukuthi umyeni kabahle uyalala wenzani wena ufuna ukufaka wakho onganalutho umenzise ikwelethe umuntu agcine asekazi khunga so into khona engayisho in all abomama
sicela ukuthi lento le yama 50-50 iyo lena engidina kokugcina because i 50-50 iyenza ukuthi manje abo baba bangasahlonipheki fanele kwazeke ukuthi ubaba uzohlala ayinhloko yekhaya wena uyintamo so uma uyintamo ubaba makabona ukuthi intambo yakhe ise imhlungu lena manje ise inhloko yakhe ijikiswa iswa lena lena le ufanele ucaphele ukuthi hayi la akusese kuhle so ngaloko ngingasho ngithi ngithanda umhlabelelo waka bathu
bangila
uAndile Majola uma athi ngihlala ngiculela ubaba leyo mhlabelela athi angazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele
ey
Ange kumuntu ongalala 1 month 3 weeks ICU aphaphame abe yilento babudlamini ayiyo. Inkosi ibusise.
Amen, amen, amen. Umamjabulile Thwala uthi siyabonga madlamini ukusindisa ubabudlamini emlonyeni wengonyama. Uthi sibonga uNkulunkulu kukho konke nijule ezwini ngoba baningi obaba abangaphansi kule ncindezi yomama abahlukumezayo. Inkosi ikubusise madlamini. Amen.
Amen. Amen.
Thank you. Mhlambe ke kukhona abangathanda ukuthi baxhumane nani niyatholakala.
Iya and then ngabe ngishilo mina umsebenzi wami ngiwenza njengoba kancane sisibadla ukuthatha isikhathi sak 2 minutes. Ukuthi ubaba athi ngiye ngama ngakhuluma no magistrate. Mina ngiyenza i restorative justice.
Okay.
Ngiyenza i mediation. Ngisebenza ngezinto zokuthi ngibone izindlu yabona abantu balwela izindlu ukuthatha izindlu fraudulently yilento engiyenzayo ene mina ngifuna ukusho ukuthi abo baba ngiyabamela kakhulu
amen
noma ngiya ecourt noma ngafika ethembisa bazokutshela abantu uMadlamini omela amadoda hayi ukuthi ngibabele ukuthi benze into ezirong kodwa abakhona abantu bagcwele amajele ngenxa yokuthi abazange benze lutho That's why we end up having serial killers. It's because umuntu uyejele wabuya. Makabuya useka yenza lento because uyizwile ijele. Into angayenzanga. So yilento engibonga uNkulunkulu ukuthi ngiye ngenza ukuthi uBabudlamini angayejele ngoba uzobuya abe serial killer. Angafuna ukubona umuntu wesifazane phambi kwakhe. So mina uma bafuna ukungithinta ngi 081 748 9580. And then anginabo ke abo Twitter nabo Facebook
081 748 9580
yes sure. ine WhatsApp futhi
okay ngiyabonga kakhulu bazali bam ukuthi ngibe nani la ekhaya nangalo bufakazi obunamandla ngiyathemba njengoba baba yazi ngisayigcizelela le ukuthi ithinta abomama iphinde futhi ithinta bobaba izosiza abomama le ndaba iphinde futhi isize nabo baba uNkulunkulu anibusise uyazi nje niqhubeke nje nisabalalise leli vangeli mama qhubeka ngomsebenzi wakho omuhle ngoba ngempela bobaba bangaphansi kwencindezi kunabo mama kuwukuthi bayabahlukumeza bobaba and then uyazi nje lento inyathelwe ngeenyawo
ama rights angisho bona ama crocodile tears abo mama ndiza ngixolela hayi nina abo mama esikhuluma nabo manje bakhona abo mama khala akhala ukuthi isitsha lesi sifake inyama sasesifeni sigcwala uthole ivena amapoyisa kuphuma amaven ayi 6 agijimela umuntu okhuluma amanga ngapha abantu bayafa ngiyabonga
thank you
kusibusise
wow. Amen
usale kahle
amen
enjoy your birthday
amen
ukhule ukhule ukhule
ngiyabonga
happy birthday
amen Singenile ke esigabeni sokugcina njengoba selishayile elesine ihora ngizobe nginomama uMamsi Ndlalani sixoxa la udaba kule ntambama sibuka a conversation with my father sithatha lapha ku Isaiah 1:18 ungasuki ngiyabuya naye
One vision one voice one message Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit Impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za. www.awr.co.za.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.